rasuka umutima ukababara ninde wavuze ko jyewe nakwanze nihake ubona umukunzi wanjye namubwire ko mukunda iyo mubwira ko mukunda nyemera vuga ko mushaka ntabyumva mu maso ye harimo agahinda mu mvugo ye harimo ikiniga mubwire abyumve genda umubwire ko namwanganya gato mubwire ko ibyo yititse atari byo nanjye si jye kandi nawe si we icyo nzi cyo ni uko nawe ankunda sinamwanze yababajwe n'ubusa umubwire ko nigeze mwanga Sinshaka gukomeza kukubabaza Oya, oya Ubu nangiye ukambaza Ugiye he, kombo nunyanze Wabonye navuga ukambaza Kutavuga ko wahindutse Mubwire abyumve So it tips a tidy toe. Now I'm just a day. And you know it's too late. It's yours, it's yours. Look who now I'm going to die. Sing them lines. Yeah. Yeah, my voice went over sound. Oh, my kid. Go, Nick is a man. Tip the tidy toe.